Again and again.
Download and do come vela nyimbo za vangamba pa Malawi wanga.
Again and again. Luje H2 on the ball. Play for me, woman.
Kukala panda iwe ine
Dima kukana
Pano ndi kusala
muja Nukubalika kukona
Baby masoa
Nufuna takuona
Zoti ndikala kuita
Nekandima takuona
Kukala panda iwe ine
Dima kukana
Pano ndi kusala
muja Nukubalika kukona
Baby masoa
Nufuna takuona
Zoti ndikala kuita
Nekandima takuona
Ever since you left Palibechi kuyenda Kuvaya huspa Saku wapeza matenda Chimwemo chose unatenga Pano ndi kuonda Tulo salipeza nongo cheza ndi alonda Dika kupanga Chiti ndifoni Uta ndifosa na kutoka You can move on Pano ndaganeza zote ndi kupepese Ndine mtu malagwita undivetete Kukala panda iwe ine
Dima kukana
Pano ndi kusala
muja Kukanika kukona
Baby masoa
Nufuna takuona
Zote ndi nkala kuita
Nekandima takuona
Kukala panda iwe ine
Dima kukana
Pano ndi kusala
muja Kukanika kukona
Baby masoa
Nufuna takuona
Zote ndi nkala kuita
Nekandima takuona
Kukala ndeka ndaka Nika, chikondi chako chijalelo chafunika Ndina zindikila soti, ndika kula kuila Daily, daily, umakalila kulila Ndika chukwa kumuwa, ndika kuzuza Zomwe ndika pangasi, zomwe ndika lonjeza Zose zijapa, ono ndima panga ligeti Ndika ganeza chani kukupanga iu chiti
Kukala panda iwe ine,
jima kukana
Pano ndiku salabu,
jivanika kukona
Baby masoa,
nufuna takuona
Zoti ndika lakuita,
nekandima takuona
Kukala panda iwe ine,
jima kukana
Pano ndi kusala
muja Nukubalika kukona
Baby masoa
Nufuna takuona
Zoti ndikala kuita
Nekandima takuona
Nikango wanangati ukujoka Mene unkanena zoti ukuchoka Kukala panda iwe ndakanika Ine kukala panda iwe zosateka Baby tabwela tiambile sowani Ndikula njeza obie difemani Mina wana Be alone, nina lakwisa undivele kochisoni
Kukala panda iwe ine,
jima kukana
Pano ndi kusala
muja, nukubalika kukona
Baby masoa,
nufuna takuona
Zoti ndikala kuita,
nekandima takuona
Kukala panda iwe ine,
jima kukana
Pano ndi kusala
muja, nukubalika kukona
Baby masoa,
nufuna takuona
Zoti ndikala kuita,
nekandima takuona
Download and tikumvela nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com